No meu pai se va pele.
Professional music.
Capa baixa. Let's go.
Say this or silent.
Apo.
Heavenly sounds entertain.
Mase vudu sa meka mona, mawele la kwa imeka. Mase vudu sa meka mona, mawele la kwa imeka. Wachi pele mbe, yonenga ya fika soka. Wachi pele mbe, yonenga ya fika soka.
Chipelembe uko maona, maona iyo soka. Mwenzo kipanga fika dodi, mwenzo ponda kusedi. Katu wapa nanga afika, ulira paseo tiseka. Mweze bize na vindu fafeki, jela si wazani wapanga macheki. Sezele ya kumwana wamele, weze raiza konga wamele. Wene iwe uzifa ukwini, kapapasa woi nikini. Masukani zipelekeni, kapapasa watengeleni.
Mwaze vudu za mweka muna, mawele la kwa imeka. Mwaze vudu za mweka muna.
Nipeleke uremu wafumwa mambo chikomeni na mpasa zao anduna mogani na mahedeman Freddy Jok Mr. Ziggy Young ZK, Uncle Bima, Piri, Mufati Banda, Nakuona, Kapa Pasa, Ostini, Apuke, Manuricha, James Mwale, Rabisoni, Banda Gopa, Zaburon, Piri, I see you guys, Ja.
Market, John B. Spider, cook the market with that little spice, better, better.
Don't be busy.
LG Swan Music.com.